Welcome to the Music Century.
Holy God.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
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 Asante Mungu, asante Baba. Bila wewe asingefika hapa. Thank you Mama, thank you Papa. Tunashukuru wazazi kwa kumza.
Asante Mungu, asante Baba, bila wewe asingefika hapa. Thank you Mama, thank you Papa. Tunashukuru wazazi kwa kumza.
Washa mishuma tushereke, tumekuja na zawadi zipoke. Washa mishuma tushereke, tumekuja na zawadi zipoke. Tule, tunywe, tucheze na tufurai. Kata keki, tule na tujida. Tule, tunywe, tucheze na tufurai. Kata keki, tule. Wacha maneno, weka muziki. Tumekuja kufurai. Waambie marafiki, asiyecheza ali keki. DJ, walete marafiki wafurai. Waambie marafiki, asiyecheza ali keki.
Today, we are happy.
Happy, happy.
Today, we are happy.
We are happy, yeah.
Happy birthday, yeah, to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Yeah. Happy birthday.
Happy birthday.